Ipewe kona na.
Gogo wami ngiyabonga ngalolthando onginika lona, imizamo yakho ngiyayibona uma ngudzinga uhlala ukhona. You're such an angel from the heaven, to you I'll forever be a child. People like you, they are nowhere to find. You taught me how to use my mind. Thank you for being very kind. When unginika lithemba noma better plan, akiri wena wanhlokomela, 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 wanhlokomela. Ngithanda kubonga badali bami, ngithanda kubonga badali bami. Nangikhulisa ngaze ngaba ngaka, nangifundzisa ngisho nekutiphatha. 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 Sekuvuleka emazulu mangicabanga ngani, angati kutsi nganibonga ngani. Lithandvo lolungaka bengitalithola kubani, ngibonga kungiletha emhlabeni. Noma nginalutho esandleni, noma kushisa noma kubanza, ngihlale nathi kuthi ngiyanithanda. Ngiphilela nina, ngiphilela nina, ngiphilela nina. Ngithanda kubonga badali bami, ngithanda kubonga badali bami. Nangikhulisa ngaze ngaba ngaka, nangifundzisa ngisho nekutiphatha. 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 Ngithanda kubonga badali bami, ngithanda kubonga badali bami, ngithanda kubonga badali bami, ngithanda kubonga badali bami.